Yeah. Wani Konga.
Weke Isenya.
Pivili Swalale.
Wekazi. Bad Manners.
Green Ox. On the Hook.
Jordan Rastafari Production.
Bad Manners. Bad Manners.
Mwechenga, na vilinga vyenu vyose vya shiri. Kuze kwilu na mkawe mamwane. Samatanga na kumona mwane.
Valo Shimetenga. Grandson of Wenungana Shua.